coldplayjams.com.
Yeah, I can see the sunshine.
Statifa the regent. Alongside no image. See my people as shine. Mr. Mario Malika, Ella Emi Zambia, Sajo Taki Mokba, Olo No Studios. Wali kusa watu diamo, nofi baza tuba punde. Era Victor Senza, watu diamo no pass. Ella Justin Chongo, na Jimmy get to me.
Funky Flex on the beat.
Na ikala life ya kulu ishapa. Nkumbwa vana ndikobale jumpa. Na kalimo kalubula shakwata. Ama thatate ndo kuisapa. Kabwacha yena nishi ya tampa. Na ikala pashi telo ndepshamo. Life ipachalo iyo ndeptamo. Kufokati na kalimo mashamo. Mu isto nishimo na mu success. Kabwacha mbona fema partners. Na lialuka chilangeli lwe chibi. Mwelesa isule ni kwe chibi. Vale bada ndewa pose na fio tubi. Abo batia bwene kabe kupa top one. Mi music in kamo ni mo success. Idi epe pepepa mwuchushi.
I am mafia, I am mafia. Ya kapu wako lisa. Mailo ni abi. Yale isa daily. Oh, 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 oh. I am mafia, I am mafia. Ya kapu wako lisa. Mailo ni abi. Yale isa daily.
My pressure, my eye dwala tata kumusuku tenda. Chaka chapu ya fika okutoba. Mpushinge kumufundo sosu ni December. Sister limitaka lume kadipanda. Ni pati example bapele la pachipanda. Fula my pressure ni fima chitota kwa baba. Ndo pisa mopeni ni mbimolo pa washama. Ndo shoko pushinga ka life taka chinja. Ni mundi kalapashi no kukumba mafimanga. Skulu nalipusha nensi futa kwa wanga. Na akuma interview wapunda ni shaba. Tuelele nda tanga tualilufyanya. Tupeni foto kabida lutufitupitana. Na nipini wa one day kekala. Ni mwana one.
I am mafia, I am mafia. Ya kapu wako lisa. Mailo ni abi. Ya reisa daily. Oh, 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 oh. I am mafia, I am mafia. Ya kapu wako lisa. Mailo ni abi. Can be hard, nowhere to run, nothing to do. I am mafia. Ya kapu wako lisa. Nobody can help you like God. Nobody can stand for you when it's hard. I am mafia. Ya kapu wako lisa. Oh, oh, oh.
Statifa the regent. Vali kusa watu diamo na vipaza tuba punde. Stuck. Era chai gas. Kutupola bakucharo. Era chiruta etuani. Mr. Sante Patek. Era kamu ne machipa.
Tuafuele se tuafue. Tua fue, tua fue, tua fue, tua fue, tua fue.